posé. Wife on Gujana, Limfunja Shingo.
Why you do that?
Babu ya panga nga 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 bila mpango. Mekuwa sijelewi, mekuwa sijelewi mwenyezi. Mekuwa sijelewi, mekuwa sijelewi jalali. Unisamehe, 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 unisamehe. Mwenye wakicheza yoko, mina baki na we. Nye kama msela, mengi nimekosea. Nye kama msela, mengi nimekosea. Man is to wear all I need is your forgiveness, papa. Unisamehe, 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 unisamehe. Wengine wakicheza yoko, mina baki na we.
Hey. 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 Sawa.